kunsasira munze wenetago kunsasira ogabirire munze wenetago kungabirira wanirira munze wenetago kumpanirira ero kuze munze mukama wenetago kukula njagala mbere chamagero
njagala
mbere chamagero
chomukama
obulungi bw'obulabisibwe munze
njagala mbere
chamagero
njagala
mbere chamagero ekitiibwa kyo kirabisibwe munze janjaba munze wenetaaga obujanjabi era owonye munze wenetaaga okuwona nkyusa munze wenetaaga okunkyusa nwanira mukamera wenetaaga okunwanira kakkanya munze wenetaaga obukakkamu oyimuse munze wenetaaga okunyimusa komola munze wenetaaga okunkomola njigiriza mukamera byenetaaga okuyiga njagala mbere kyamagero nsaba onfule tendo obulungi bw'obulabisibwe munze njagala mbere kyamagero nsaba onfule tendo ekitiibwa kyo kirabisibwe munze ntwala gyoyagala okuntwala ndaga mbikulira byoyagala ndabe Yesu nkole byonna byoyagala okunkozesa ntuma gyoyagala okuntuma ntwala gyoyagala okuntwala ndaga mbikulira byoyagala ndabe Yesu nkole byonna byoyagala okunkozesa njagala mbere kyamagero nsaba onfule tendo obulungi bw'obulabisibwe munze njagala mbere kyamagero nsaba onfule tendo ekitiibwa kyo kirabisibwe munze www.mp3ugandanmusic.com